shift ya ubarego. Ametupa marifa tunaya shift kwa wenetu na hii. Good for the game, good for the name, good for you shame prof. Mvua so ni good for the grain. Machozi jasho na damu vili tufanya tuwe macho zaidi ya makamanda wazamu. Kamanda fahamu tukawakilishwa, hoja za msingi zikawasilishwa. Wanamwita prof jize, anatoa lecture nzito, wanafunzi wanasema prof ize. Ugunduzi utadhani prof ize kafanya mambo kabla jafaraya jawa bize. Tujadili sana kwa upana na umakini, mawazo ya kiprofesa tunapofanya tathmini. Ni juu na chini, niamini kisha wen na mimi kimtazamo. Profesa mfano wa jesh kazini, jesh makini, jesh kambini, jesh majini. Kila kizama chini ni madini ya kibuka. Ni kama hasadi profesa alivyoweza kuikuza sanaa ila wachache wanavuruga. Strictly hip hop, yeah prof, Jesus street, Trisha still viva. Jinsi ametuvuta Steve Siga, kisichoridhiki ni riski, mlicho achiwa ni urithi. Sasa jifunze, ona, soma, elimika pitia, hamasika sikia sauti ya ghetto. Maofisini na masela wenye malengo, usiseme sio mzee ni in charge ndani ya central. Mikono juu umepagaa umepauza, hapo vipi hapo sawa Moshi juu ka Arusha. Heavyweight MC ripoti zaidi ya gazeti, ame inspire wengi na hisi kwaya na bendi. Yataka wito sanaa ya bongo zito, ila kila alipo jamaa balaa zito. HBC, AVG, KTP, professional ni endlessly. Yeah, professor ni professional, kutoka local to international, yeah. Iwe hardcore au commercial ni special, jinsi anavotisha kama death row. Professor ni professional, kutoka local to international, yeah. Iwe hardcore au commercial, maelezo jinsi anavotisha hizi death low.